exclusive from ZHitsPromos.com.
Ndayandishisha mwami wangu kambondila muyanda mwami wangu abole 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 mwami wangu abole ndayandishisha mwami wangu kambondila muyanda mwami wangu abole 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 mwami wangu abole ndayandishisha mwami wangu abole ngandalanga yakalenga mwami zonse zibotu zilakomanisha azindizimu ndilakala kuzwanga na benzuma pavuzuva wansabata kwamba kuti nitali sabata nindamuma pesi ndaluva ndaluva wakandifwida alya achingano wakatantamuna haivi anyika kuti ndikakale mumunzi usalala ndikakale abangeli bonse ndikakale akutangala yonse ndayandishisha mwami wangu kambondila muyanda mwami wangu abole 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 mwami wangu abole ndayandishisha mwami wangu kambondila muyanda mwami wangu abole 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 mwami wangu abole akabona Yesu kaunga kujulu wakanditumina amoya usalala nkambocho ndimuyandila mwami abole katulanganika mboya vita kujaya nakuba mamambe mboya ula mbuli Yesu takasalazanyika chondilomba vakamba usimundipie kutegwa ndikabone vatata vakandisamike zisani zituvavo ndikelele mumunzi wavo ndayandishisha mwami wangu kambondila muyanda mwami wangu abole 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 mwami wangu abole ndayandishisha mwami wangu kambondila muyanda mwami wangu abole 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 mwami wangu abole akali muntu usofwete haintu yanyika mbuli kunwa kufweva ponya ndindakawa iju yaleza kundambila kuti yevo koswa muli zezyo taisalali muli yevo sunu kotalika kutola mulume wangu munyika holo vaka kusamba ole muku isha vantu utakachombwe yevo pe ndayandishisha mwami wangu kambondila muyanda mwami wangu abole 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 mwami wangu abole ndayandishisha mwami wangu kambondila muyanda mwami wangu abole 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 mwami wangu abole.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.